waan maasantahay walaalkaa faysal ilmaha soomaali ee waxaan ku sugan deegaanka bashiiro oo ah deegaan hoostaga degmada luukaas oo ay ku sugan dad barakacyaal oo kasoo barakacay degmadaasi iyadana kasoo carareen dagaaladii u dhexeeyey maleeshiyaadka murtadiinta dadkan barakacyaasha ah ayaa waxay wilaya islaamiga hegedo ee gaarsiisay gurmad raashiin ah intaanu goobta ku sugnaan ayaa waxaan wareysaya kala duwan la yeelanay qaar ka mid dadkii gurmadka la gaarsiiyey bismillahi raxmaan raxiim waxaad nagu bilowdaa magacaadu
magacay faadma cali saaqa liraha muslimiinta raashin nasiidi haaf baris haaf sokor lama sadi la saliid yar
waxaa ugu ducaynaysa mujaahidiinta
inta ilaahay gulusiyo garabsha gulu alla saar luwa barakaca ku hayo gurigaaga ilaha gubiga ku roori
mb umar meeshii jooga bashiiro luuqa ku barakay haaf baris haaf sokor lama sadi lina nasi
waxaa ugu ducaynaysa mujaahidiinta
ti ilaahay guul deer siyo baraka alla siyo yanka doayaan reer luugaha ini guryaaga noo la gubiyey god dhar ee dhoqma hagaadan inta ilaahay guul deer siyo insha allah ilaahay keer siyo yanka doayahay
magacaadu noo filow
magacay gudacalay saagal ilaahbo luuga kasoo barakacay gajaf mu wadana waxa ilaahay ugu mu wadana markaan ilmaha la saaran galan mu wadana waxa ilaahay gargaarka noo soo qaadantina noo kan arana bi waxa kusoo darsanayna ma jiro waxa waxa karsanayna ma jiro
hay maxaa lagu siyaad maanta
hada waxa isaga loor haaf sokor haaf bariis laba sadiil saliid ah leesi muslimiin ya ilaahay dartiis noo soo qaad mar kara u dar u rajinayna hadii ilaahay yiri iyo noo warwaaqo
assalaamu alaykum
alaykum salaam
magacaad noo bilow
haye iday ibraahim dow madayda ngaliyare luuga ku barakay war an wadada male iyaal oo galnya la kahay ma sadiil biil ka galada oo buraash am wadada may ba geeg mahad an ku hay ulmaado oo oo ilaahay dartiisan socota raashinna sidii gargaarna sidii ilaa hadda bii ku sugahayna yee anka mahad eliyaan ilaahay anka mahad eliyaan ulmaada saata galagnii hayta oo wal noololana sidii wal kale una qabna male hatta gogolka jiifadaana male ayeteen dhado hiridaana male ulmaadas ilaahay anka mahad eliyaan tan ulmaada walina sidii anka mahad eliyaan mujaahiliinta ee oo ilaahay dartiisan socota tan warkay ee
waan gartay waan gartay adii soo barakay mar
gaaladana soo barakayday murtadiina isdagaashi gaaladana soo barakayse waxana dhamay waa gaalada murtadi dhaxdeedan habadaasan oga soo ararnay anaga maataan aan habadna ma rideynin warkaana waa kaas bashiiran kusoo barakacnay afar habeena luugii dhaxdaan ku soo jiray oo soo lugaynaayi ayaalan soo araray kareeto ma wadanin kareetadii waa la iga gubay waxaan iga haysta male dameerihii ayagoo meesha iskaga xirxiran baa naf oga soo ararray habad oga soo ararray aqalkaydana asagoo dab lagu daaray kureedka markaan soo fuulay waa u jeeday loor bari s ah loor sokor ah laba sadexla saliid ah aa ulmadana siisa qof kast ayaan ugu mahadelinaynaa ilaahay dartiis ayadana gargaar allah ka siiya annagana gargaar waana siise
habiibi manuur hadda bashiira joog ilaahay aan ku mahadeelno muslimiinta yaa meeshaan loor bariida iyo loor sokore laba sadaal siisi saliid ah yaan ugu gargaar nin waxaa golol ah dhar ah waxay idil waa lagu soo arari ilaahay mahadtii saasaaba
abdille maxamed waxaa kasoo kacnay barakaa luuq abo aqalkaan laha gubi deertaan laha gubi kareetana noo gubi dameerana noo gubi sila akanoola ana sadaalana haragnootaan qaadan ulmada raashinka hatana sidii aan ka mahadsaagaan ilaahay barakasiya ilaahay aan mahad eliyaan ulmada hata gargaar ku helin saxrarooddada roog roog gogolna hataa nijaasan ood maha usun saasana haytaabu gaalada iyo murtadiinsi rajad kuwaasana barakay deertaanana gubti aqalihiinoo gubti kareeteenoo gubti sila aka noolna hata ulmada gargaarka raashinkana sidii niinkow ilaahay aan ka mahadin ayaa aan ka mahadin haaf bariise haaf sokore lama sadaal saliida ilaahay gargaar anteesay guul allah say ilaahay dartiis intii nuunana niisay dawalaniinka daryaana gargaar i guul alla kasay.